rocomziki.com.
Ndo kipenzi changu, maubani wangu, ninampenda tena. Nasema kaushika moyo wangu, kipenzi changu, ninampenda. Acha kama nikikosa, ananiombea, ajuwagi kununa nuna, ananipa amani. Ananiliwaza, ananituliza, ananipa furaha, ninapata amani. Yeno ananifanya naimba, she don't make me see, yeah. Yani kipenzi changu mabuba. Kuniona nipo na wewe, unatamani tupate, tupateane, tupate, tupateane. Wendo mpenzi wangu, ate kugusa, nitamloga. Mana waliwezi vurugu rangu, nitamzika, itajikoroga. Acha kama nikikosa, ananiombea, ajuwagi kununa nuna, ananipa amani. Ananiliwaza, ananituliza, ananipa furaha, ninapata amani. Yeno ananifanya naimba, she don't make me see, yeah. Yani kipenzi changu mabuba.
Acha kama